mie niwambie. Yapo kosa iwe langu niangukia mie. Hii ni neema kwangu, pepo iko kwangu mie. peni 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 kikumba utalewa, peni 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 kimba utalewa, beti ni mpeni mpe asije akaemewa, atakuja ni unawa na mie ni shawa. Yeah.